야쿠무라
아에 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 아에
Bea
What? 나쁘지 않아 Nimekosa amani si mwingine ila ni wewe nafsi yangu nimekosa amani nikiwaza kiwazo bado uko moyoni si mwingine ila ni wewe wakunipiga taji la ushindi na kunipa cheo cha ufalme baby Unapokwenda babaya Tusijela umyara badaye Ukaniona mbaya Tulia tulina mjena ye Unatuma SMS Kumura ni misu misu mi Jua na kupenda la nifanyeche Baby
yeah
Ulipo sema unitaki Penzi langu unitambui Heti mimi kapuku Ulipo sema unitaki Penzi langu unitambui Heti mimi kapuku Leo ni na nini Unarudi So I don't care Ulikuwa ni ushinzi Nikuwa nawe kukuke Au labda Najila umu mchezo Usipu cheza vyema Labda kama Ulipokuwa unadanga nilijisahau Yale maumize Kwa mbona nipenda Nikamuria mbichi Yali niumiza mama we Sijela umyara badaye Ukaniona mbaya Tulia tulina mjena ye Unatuma SMS Kumura ni misu misu mi Chue na kupenda la nifanyeche Baby
yeah
Ulipo sema unitaki Penze langu unitambui Heti mimi kapuku Ulipo sema unitaki Penze langu unitambui
Over the gamble.